Jungle Records,
Bin Laden. Bin Laden.
Hey, you know what time it is, homie? I said you gotta do what you gotta do, baby. Be positive.
Can tell me nothing. I swear to God, it's not fair getting back for that.
And I still Nico, still call Mike Tyson.
What fight me?
K.O. Nico smart, Kasim's ice.
Na mwaka huu mpaka mwombe. Po wala ina hapa mana na chukua vikombe.
Yote na nyanywa makwapa.
Na kauni zani mini mpongo.
Mpongo meferi mze baba.
Mini ngombe.
Sizeki maini na nenepa siku ya mnada.
Na nafanya ibada.
Ukiloga na weka upanya.
Nimesimama kama moja juu nimepinda kama saba.
Na sio mshamba wa warembo.
Sio mgeno makahaba nkipiga kimo. Moja mwendo.
Sishindani mistar.
Nishoni msanii backstage. Ana mna washabiki kisha ndo anaenda perform. Kakata share yo mike.
Umuziki una mikosi na mengi kwenye riziki la wahuni tumefosi.
So kata sim tuko side.
Hatuna kitu tuna udai.
Ila sifuri pia ni namba.
Kipuko high tuna fry.
Hatuna mbambamba.
Tuke nazi ni vunje yai. Tukutane nja panda mgaigai. Nimekunywa maji ya bendera na ibeba tamba.
Wape habari. Kila kona ya dunia tisi. Mini hatari sauti hii ukisikia mena pita pisha jia wapizani wana fiata mkia he.
Hallelujah, wish masini mwone sasa, shetani usini vute.
Nita kupiga vitasa.
Sina pesa na soki nyonge na untishi kwa mvi.
Mana unafunika kombe sa mwanara musipiti.
God damn it, kikubwa pumzi misina baya.
Siminda round kichunga mbuzi, leo na choma mbuzi ulaya.
So usinune, ukiniomba lifti nkafunga vyo. Si ulijigeuza mtume, ukatabiri ntafeli bro.
Ukajiona kakake Mungu dadake Yesu. Kujua riski mafungu, kadhani ntatembia peku
Barikiwa ndimi mimi leo jana na juzi na ujuo kikosa ulimi auwezi kupiga mluzi.
Najiona baria mtemi kwenye meli wa giriki kama mnyonge ya uhemi kwa haswa kipande hiki.
Saka saka chaka tuchaka ukizingwa lazima utage surangu wa kiona chata mimjukua kambaragi.
Nishafanye kila uhuni, nishaish maisha duni, nishalala sakafuni, nikangato na kunguni.
Nishachanja kila kuni, nishadeti kila sabuni, leo niko gaibuni na mblast.
Oh. Wape habari. Kona ya dunia tisi na niaminia haters wale nivania.
Mini hatari.
Sauti hii ukisikia mena pita pisha jia.
Wapizani wana fiata mkia he.
Records for records.